Abaka kachuka parlamenti akalondola ensaasaanya ensimbi omuwi w'omusolo beekokodde okuvaava kw'amasannyalaze mu malwaliro amanene aga gavumenti ekiteeka obulamu bw'abalwadde mu matigga. Bino okubituukako, abakulu okuva mu ddwaliro ery'abakyala n'abaana erya Mulago Specialized Women and Neonatal Hospital babadde balabiseeko mu kakiiko leero okubaako bye baanukula ku birumira ebyalabikira mu alipoota ya Ssaabakebezi w'ebitabo bya gavumenti omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2024-2025. Abaka nga bakulembeddwa Goretti Namugga, amyuka ssentebe w'akakiiko, baagala wateekebwewo enkola ng'amasannyalaze tegavaako olw'okutaasa obulamu bwa bannayuganda babeera mu malwaliro amanene.